Indaba 20. Udina ungena enkathazweni. Uyabona ukuthi udina uvakashela ubani? Uyobona amanye amantombazane ahlale eKhanani. Kwakuyomjabulisa yini lokhu yise uJakobe? Ekukusizeni ukuba uphendule lo mbuzo, zama ukukhumbula ukuthi u-Abrahama no-Isaka babecabangani ngabesifazane baseKhanani. Ingabe u-Abrahama wayefuna ukuba indodana yakhe u-Isaka ishade nentombi yaseKhanani? Cha. Ingabe u-Isaka noRebekah babefuna ukuba indodana yabo uJakobe ishade nentombi yaseKhanani? Cha. Uyazi ukuthi kungani? Kwakungenxa ukuthi laba bantu baseKhanani babekhonza onkulunkulu bamanga. Babengebona abantu abahle ukuba kushadwe nabo, futhi babengebona abantu abahle bokuba ngabangane. Ngakho singaqiniseka ukuthi uJakobe wayengenakujabula ngokuthi indodakazi yakhe yayenza amantombazana aseKhanani abangani bayo. Ngalokho uDina wangena enkathazweni. Uyayibona leya ndoda yaseKhanani esithombeni ebuka uDina? Igama layo uShekemi. Ngelinye ilanga uDina evakashile, uShekemi wamthatha uDina walala naye ngenkani. Lokhu kwakungalungile ngoba besilisa nabesifazana abashadile kuphela abangalala ndawonye. Lento embi eyenziwa uShekemi kuDina yaholela enkathazweni engeziwe. Uma abafowabo bakaDina bezwa ngalokho kwenzekile, bathukuthela kakhulu. Ababili babo, uSimeon noLevi, bathukuthela baze bathatha izinkemba, baye emzini, bawafikela engazelela amadoda akhona. Bona nabafowabo, babulala uShekemi nawo wonke amadoda. UJakobe wathukuthela ngalesi senzo esibi samadodana akhe. Yonke le nkathazo yaqala kanjani? Kwakungenxa ukuthi uDina wazijwayeza nabantu ababengayilaleli imithetho kaJehova. Ngeke sithande ukuzijwayeza nabantu abanjalo, akunjalo?